2018 la ani min soro o ye mo
hitan 2018 de walde amende silmini temede tata enoga e jetton ko heyo be rewbe garan hollitinde men tidala di jogi le suudu worbe mabbe darata ko darde mu en faada deugal satuji jaltinambe e le suudu du jati golle amen adan fuuni silminde be joinde hakkilaji mabbe hedade be e famude ko be gondi hono kabaruji tiddi fasane men gollida e kadume ande famen keba jogalaji mudun kako buri heedo fu men dardan yamirore rewbe be be binna so be dokko men kollitambe du kutteji bawdi yaltude faanda woytaade heedi sariya kana be pama kala ko tongi e mum pad mabbe bamde anniya de men putta golleji mudun der tabade no gullitiide horoma yidi jogore yo dabare de men jokkata setay kabar mudun wana jawni dun ko heewi rewbe fu an jidi liwnaade faanda joinaade hakkilaji fabe keba be jabbo ti aranaka tagal torraji di hono burdi fu bonde ka yo daranibe kabaru joingol hakkilaji dunki en fami hede siyasi men nayorto ko buri hede fu me ardinan tafen kaldal e dewrintinal e misalu men gaddam batu ne baddan e gori jomu fa o jaba gende ko warta le galle setay o ribbi dun setay worbe be hore mu puddi du lawol bangal cerga hede sariya setawi yo tribunal sakitirto tan ana way hono min jiddi ko hebaaka so men keddi kebe biden andi jogalaji kandi fewtinede e mabbe